move,
you know the sound.
Oh yeah, yeah. Wahu you fundi abba, I'm a big actor.
Sounds by
abba.
Me, nataka nikaulize nida, kama inawezekana kwenye vitambulisho vyetu watuweke picha ya pamoja. Tena tuambie kama inawezekana tarehe zetu za kuzaliwa ziwe zinafanana, ili iwe ishara, ishara ya mapenzi, iwe mimi nawe forever. Umeshatia fora kuchomoka ndo siwezi ikondo kitu zitaweza. Naomba namba za mwenye kiti, mjumbe ama diwani, mwenye nazo nataka nimpeleke mpenzi wangu bungeni, ipele hata dakika kumi toe tangazo navyo mpenda ye. Get enough.